Brook no lunkumbwa. Sensei.
Makate.
Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For what chitaka de tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. For my stack I let the two stand do. Pange pange no you win a one boo. One two, pole pole one two. Feet paisha monina one two. Kuisha mona mailo ni te. Makumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko, kuchibi wide openinga. Kunisha kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tula dabwa. Adi chinja pati chalo chila chaja. Chipadi leshi narikali mundoti. Padi historika ya mumbonji. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Service taiwosha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For what chitaka de tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo.
Imagana, not so good, but this bag of him easy. It's like into an organ and I may be busy. Get on my one of him, Paka Kiss. Sakamano movie, you know that's in IDs. You want more Pasha? You want more Maula? You want more Sunda? But I want to shake on a 30 cent to Badiava. Yeah, prevention is better than cure. Tidwad, but in the mode, what I sure. Go on, when I'm going to on the same page. The winners and the number mileage.
Service, I wish a mileage. Taiponya mileage. Service, I wish a mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For what chitaka de tetu chitan dudes like past chobe mwadi wako fema. Kuwa babona again, kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo. Magana. Kutika. Magana. Kutika. Shikambo.
Ok, jinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Jinzo chobe chari pente kachiswati. Nolo tinye tafire mbeka kuishati. Njeba poporo elabena bari kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage, no. Kwenu ningechefwe maule kuno. Kamkono kushupa inwe nkulo. Ule ishamo maita wina mchungulo. Kesa iluka poromba no way. Tuko yangu kalira owe. Apati waliteme luka wow. Nolo ichepe shani baka tila liswa.
You already know what it is, right? Mazondes